Switch.
Oh, oh, oh.
Oh, oh.
Yeah. Moyo huwa hauongei, macho hayawezi sema, mikono huwa haitembei, haitembei. Amani huwa haipotei, ijapokuwa kutwa unasemwa. Shida zisikulizalize we mama, futa machozi, punguza hasira, punguza chuki, ongeza furaha, piga magoti, mwombe Mungu Baba. Hey, hey, hey. Futa machozi, punguza hasira, punguza chuki, ongeza furaha, piga magoti, mwombe Mungu Baba. Asubuhi acha nuru ing'ae kwako. Kiwango cha maumivu nayopata, kukosa kila siku na kupata, ni kama kupwa kucha kwa maji, ila kuchoka ndio utafuta. Futa machozi, punguza hasira, punguza chuki, ongeza furaha, piga magoti, mwombe Mungu Baba. Hey, hey, hey. Futa machozi, punguza hasira, punguza chuki, ongeza furaha, piga magoti, mwombe Mungu Baba. Uoga wako ndio umaskini wako. Usirudi nyuma baba, usirudi, usirudi nyuma mama. Uoga wako ndio umaskini wako.